manako te orokohanga o te māramatanga.
Ka whārikihia te kreme a Muru Kaikuru ki mua I te aroaro o te kōti whenua Māori, a ko te aronga matua kia whakahokia te whenua e ngā kaiwhakawhanake. Anō reira hei whakawhānui ake I ngā taipitopito I mō te kaupapa nei e mihi ana kia tetehi o ngā kaikōkiri I te ohu o mau whenua kia Wayne Makarini. Tēnā koe.
Tēnā koe.
A tuatahi ake e Wayne, tēnā whakamaramahia mai ngā whanaketanga I te wiki nei, I te marama nei.
Well, mohe ana koe kua kōrero ki a mātou te whakatau o te kaiwhakawā Judge Stone. He pāna ki tō mātou kareme kei mui te aroaro o te kōti whenua Māori I tēnei wā. Tōna whakatau, o mātou kōkiri te tuatahi meheme pāna tō mātou kareme kia whakarongo hia e taua kōti rā ko te kōti whenua Māori. I mua rā I tukunatu ki te kōti teitei o te motu, engari kua tukunatu ki te kōti whenua Māori tēnei wā, en kua whakaingi e te kaiwhakawā e taina taua kōti rā te whakarongo tō mātou kreme. Nō reira, koe rā tana whakatau nui I te ahia I o te praere.
Kia ora. E hei āpiti atu ki e rā kōrero au e matua te whakahokinga o te whenua kua roa koutou e oke ana I te oke nui. Nō reira, heaha ngā whakaritenga I nai nei a kua whakaputaina e te tiati, e te kaiwhakawā I e rā kōrero. Nō reira, heaha ngā mahi kei mua I te aroaro I te neiwā nei mā koutou?
I nai nei. Wow, he timatanga noe o tēnei kua huakina mai e te kaiwhakawā me ki te kēti, te tuatahi. E nāe nei kei te whakarite haere mātou me tō mātou kreme, kia pai ai wa mātou roia te kōkiri atu te kreme ki mui te kōti. Engari he mea nui tēnei ki mātou harikoa ka tō mātou. I te mea I mua kāori tino tāia mātou. Kāori tino mōhiotia e ngā kōti meheme ko tēnā kōti te kōti e tikana kia whakarongo ai ki tō mātou kreme. Nō reira I nāe nei, kua kite kua mārama mātou, kua whakainge e te kaiwhakawā ko te kōti whenua Māori te kōti e tikana kia whakarongo tō mātou kreme te tuatahi. He whawhai tēnei e harai te whawhai autaia ki te nuinga o ngā iwi. Engari, te mate ke I mua kaore he huarahi hei kōkiri wā mātou kreme. Nō reira, kei te pai tēnei whakatawa te kaiwhakawā I nāi nei. So kei te whakari te mātou I tō mātou kreme kia haria ki mui te kōti. Kura tō mātou I tēnei wā.
Anō reira e Wayne, ki o whakaro me tū ngā mahi a ngā kaiwhakawhanake whenua I a koutou e whārikihia te kaupapara ki mua I te aroaro o te kōti Māori whenua?
Me aha?
Me tū o rātou mahi whakawhanake I te whenua?
Ai, te tō rātou whakapai, ngā kai whakawhanake, tō rātou whakapai nā te tarati te he. Te tarati I hoko taua whenua rā kia rātou. Nō reira tō rātou whakapai he kaupapa mā I Wanganui a mātou me te tarati engari kei te hētena. Nō te mea ko tetahi o a mātou whakapai I mōhio te kai whakawhanake ki ngā raru I Wanganui te iwi me te tarati. Tō mātou whakapai I mui te hoko ngātu o aua whenua ki hae ngā uri o te tarati I whakai o taua hokonga whenua. Nō reira katika me tū ngā mahi, me tai hoa, kia whakarongo hea tēnei kreme e te kōti. He mamuri atu tātou ka kite mehe me he hua tō mātou kreme kā kore rāne.
Nō reira, mō te tūpono ka whakai te kōti ki tā koutou e hia nei. Heaha o koutou hia I ngā kaiwhakawhanake kia tangohia ngā mahi kua mahi a kia whakamutua ngā mahi kua mahi a tangohia ngā rawa anō hoki?
Tā mātou kia whakahokia mai te whenua. Koe a te hāngoe nui. Nō te me Tihai ngā uri o Taranaki whānui i whakai kia hokona atu i te tuatahi. Nō reira, tō mātou hia hia nui, kia whakahokia mai te whenua. E whawhai whenua tēnei, e hei te whawhai mō ngā whare, mō tēnā hia hia, mō tēnā hia hia o te kai whakawhanake, o te kaunihiro pōneke rānei. Tō mātou take ko te whenua.
E kio whakaroe e Wayne Kapehia te roa, mō ngā mahi nei i te kōti tāku e kōrero nei kua whāre kihia e rātou tetehi wā kaore rānei i te mōhio.
Kaore anō kia whakaritea tetehi wā. Engari, koeira he take kia kōrero hia i Wanganui, mā mātou kai kōkiri, mā mātou roia, ngā roia o te tarati me ngā roia o te kai whakawhanake me te kōti.
E mai i muru kaikuru ki Mātai Moana, ki te tātou i etehi kōrero e hāngai ana ki tērā nā minita David Parker e ki ake ana ka kore ia e tuku i te tono whakai o te resource consent tāku e kōrero nei. A tēnā, whakamāramahia mai ngā whanaketanga mō taua kaupapara?
Mō ahuari te tonu. Pērā no hoki te me ki te consenting te whakaitanga mai te kaunihira i raro i te ture HESA, Housing Accord, Special Housing Act. Mā taua ture i tai ai e te kai whakawhanake te kōkiri tere i tō rātou tono kia whakaingi te kaunihira. Kia rātou kia hokona i te tuatai me te hanga i ngā whare o rātou hi hiairungi tawa whenua. So, koera te raru tuatai ko te HESA Act and whai muri i tērā ko tawa whenua rā i runga i tawa hiwi rā Mātai Moana i tono atu i raro i tētai atu ture. The COVID-19, right, tino mōhia te ngō tawa ture rā. But he ture whakatere, whakakamakama rānei i wera momo tono. Nō reira, hariko anō mātou i roti te wiki kotahi, i rua ngā take kua kore whakaenge e te kai whakawā, kai whakawhanake. E mihi ake ana kia David Parker, mō tona whakatau.
E hei whakatepe ake i a taiwa kōrero e ahea tuai ngā hui i te kōti whenua Māori.
Kāre anō kia whakarite, engari tō mātou hie kia kimihia te tahi wā, e pai ana ki ngā tangata whai wāhi ana i roti tēnei kaupapa. So, aku nei pē tātou ka mōio ahea ka tū tō rātou tō mātou nei take i ngoi te kōti.
E mihi ana ki a koe i enei kōrero whānui au mō tēnei kaupapa, enei kaupapa nui whakaharahara. Wayne Makarini, tēnā koe.
Kia ora rau atu.